muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi mukanya n'ikiganiro cyanyu muri isanga, ariko mbe mbibukije ko mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Iki kiganiro kandi muragikurikira ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu. Nk'uko mubizi, u Rwanda muri uyu mwaka rurazirikana ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abavutse nyuma ya Jenoside cyangwa se abari bato cyane igihe yabaga bayumva bate? Ku cyumweru gishize muribuka ko twaganiriye nabo mu Rwanda, twibukiranye ko Leta y'u Rwanda ivuga ko Abanyarwanda 69% batarengeje imyaka 30 bavutse nyuma ya Jenoside cyangwa se yabaye bakiri bato cyane. Aba rero n'abari mu Rwanda. Uyu munsi turaganira n'urubyiruko rw'Abanyarwanda bavuga ko ari impunzi. Aha naho twibukiranye ko Leta y'u Rwanda ivuga ko nta mpunzi z'Abanyarwanda ziriho, ahubwo ko ari Abanyarwanda baba mu mahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni icumbikiye benshi kurusha ibindi bihugu. HCR ivuga ko bagera ku 223,000, naho Komisiyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe impunzi ikavuga ko ari 217,000. Ibyo ari byose bararenga 200,000, ni benshi rero. Leta ya Kongo yemeza ko muri aba Banyarwanda icumbikiye 71% bavukiye muri icyo gihugu cya Kongo. Byatangajwe n'ikigo ntaramakuru cya Leta ya Congo, Agence Congolaise de Presse, ACP, mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize. Bivuze rero ko 71% mu Banyarwanda baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. U Rwanda ntibaruzi. Bumva bate ko Leta y'u Rwanda itemera ko ari impunzi? Jenoside yo bayumva bate? Umutumirwa ni Bahati Remy, ahagarariye urubyiruko rw'impunzi z'Abanyarwanda bari mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro kandi turifashisha n'ubuhamya bw'abana b'abakobwa babiri, Niyitegeka Beatrice na Dusingizimana Marie, baraza kujya bunganira Bahati Remy. Ariko rero mureke mbazanire umushyitsi mukuru Bahati Remy. Bahati, we urahura komeye?
Ndaho ndakomeye, ndakumva kandi murakoze bwana munyamakuru.
Ye, ni igihugu shimiye cyane kubera uyu mwanya uduhaye. Nibutse abatwumva nyine ko muri kumwe na Niyitegeka Beatrice na Dusingizimana Marie. Ariko rero tubariwe duheraho, niko nimba narasobanukiwe neza ufite imyaka 24, ndibeshya?
Ntabwo mwibeshya rwose, niyo mfite.
Ni ukuvuga rero ko wavukiye muri Congo?
Niko bimeze, navukiye muri Congo mu ntara y'Amajyepfo hariya hafi ya za Bukavu mu nkambi za Kashusha.
Waje kujya se mu Majyaruguru gute?
Naje kujya mu Majyaruguru kubera ibitero byabaye icyo gihe, nyine ababyeyi banjye bababyeyi inkambi zisenyuka. Ubwo nari mpetswe turirukanka tugenda twicwa kugeza igihe tugereye aho ngaho. Nyine iyo uhunga ugera kure abahunze barabizi, ntabwo waterwa ngo uguma aho ngaho.
Ubwo urashaka kuvuga muri za 96, 97?
Ariko nageze mu ntara y'Amajyaruguru n'ubundi mu mwaka wa 2009.
Ubwo ndumva waranyuze inzira ndende rero n'ababyeyi bawe.
ni inzira ndende cyane.
Eh, ababyeyi bawe se bo bariho?
Oh, umwe turi kumwe undi twaraburanye sinzi ukuntu asinzi situation y'ahantu yabaherereye kandi uwo ngo nawe naje kumubona nyuma y'igihe kinini cyane dutandukanye.
Ni mama ukubyara cyangwa ni papa? Ni papa wawe muri kumwe?
E mama umbyara niwe turi kumwe, data we twaraburanye ubusinzi abaherereye.
Mwaburanye muri icyo gihe cyo muri 1996-1997 muri iyo ntambara?
Eh, ni icyo gihe muri izo ntambara nibwo twaburanye.
Ubwo rero nawe ntabwo umuzi?
E birumvikana ntabwo umuzi kubera ibyo bibazo by'izo ntambara.
Eh, nuko uhagarariye rero urubyiruko aho ngaho mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni utuntu tubiri. Leta y'u Rwanda ntabwo yemera ko muri impunzi, ivuga ko muri Abanyarwanda bari mu mahanga, kandi wowe ntabwo u Rwanda uruzi. Urumva uri impunzi?
Njyewe ndi impunzi kuko iyo umuntu atari iwabo buri gihe
hey.
Nta kuntu njyewe mbona yuko ndi impunzi kuko aho ndi sindi iwacu, kandi na n'ubu ndacyabunga ndacyagenda, nicyo kigaragaza yuko ndi impunzi. Nge nzi ko ndi impunzi kuko uburenganzira bw'umunyagihugu nk'umunyarwanda nta na buke mfite.
Ariko u Rwanda ruvuga yuko ugiye kwaka pasiporo bayiguha nta kibazo?
Njyewe nta kibinyemeza kuko iyo ahangaha ndi n'ubundi ni kure cyane. Iyo bavuye mu Rwanda bakagera ahangaha n'ubundi baje kuguhiga kugira ngo bakwice, ubwo turumva ahubwo we wakora noneho urugendo rusubirayo kujya gusaba pasiporo.
Aha, nuko noneho rero icyo ni kimwe. Cya kabiri, Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 wari utaravuka, uyumva gute?
Eh, nibyo koko nawe ntaravuka nkuko na nkuko umunyarwanda wundi utari uri mu Rwanda cyangwa abandi benshi batari bakavuka, abarundi batari bavuka icyo gihe, abagande batari bavuka icyo gihe, abafaransa se cyangwa ababiligi batari bavuka, ubu ngubu nabo barayumva kuri radio bakumva yuko yabaye, nanjye nuko mbyumva.
Mu magambo makeya, nta kundi ntabwo uzi ngo abantu bapfuye muri ubu buryo, ntabwo uzi ngo bicwaga nande, ntabwo uzi ngo hapfaga abanabo, ubyumva gutyo gusa?
Njumva gutyo nk'uko abandi ko bose babivuga kuko bavuze yuko ari ubwicanyi bwakorewe bamwe mu Batutsi bukozwe na bamwe mu Bahutu, noneho ONU ikaza kwemeza yuko ari genocide, ari genocide. Nuko nanjye mbyumva, ahubwo mbonera aho ngaho njyewe nibaza kwibyo ngibyo byagezweho, bwicanyi bwagezweho bukitwa genocide, rero ubwo twakoreye kuva icyo gihe muri 1996 kugeza uyu munsi, bwo bwana munyamakuru abo ngaho babwita iki?
Nanjye ntabwo mbizi. Ibyo aribyo byose, hari icyegeranyo cyakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye cyitwa, nimba nibuka neza, map report cyangwa map reporting, ntabwo nibuka neza, mapping report. Umuganga witwa Mukwege Duni abona igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, yasabye ko icyo cyegeranyo kijya ku mugaragaro kandi abo kivuga bagahanwa. Ibyo ari byose nanjye nigeze kugisoma, bavuga yuko hashobora kuba harabaye ibyo bakwita ibikorwa bya genocide biramutse byemejwe n'urwego rw'ubucamanza rubifitiye ububasha n'uburenganzira. Mu magambo makeya rero, naho ngaho twaba duhiniye, nta kindi twarenzaho, uko byakwitwa ubwo ngubwo bizagaragazwa cyangwa se byagaragazwa n'urwego rubishinzwe. Aho ngaho turavuga rumwe?
Aho turavuga rumwe rwose.
Yee, noneho mbere yuko tuza kumva n'ubuhamya bwa Niyitegeka Beatrice na Dusingizimana Marie, iki kiganiro nk'uko tugitegura we nanjye twabivuganyeho, uganira n'abaturage basanzwe, uwa mbere dufite kuri telefone ni Mahoro. Mahoro we? Mahoro?
Ndabumva, ndabumva.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Nuko watangiye ikiganiro twatangiranye na Bahati Remi uhagarariye urubyiruko rw'Abanyarwanda bari mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Twatangiranye neza gatanu kuri gatanu, namwumvise.
Igitekerezo rwe cyangwa ikibazo?
Ye icyo navuga kuri genocide.
Mm.
Ye nk'umuntu yego nanye ntabwo yabaye ndi mukuru inararibonye.
Wari ufite imyaka ingahe mahoro?
Nende muto cyane afite nk'imyaka 3.
Eh.
Ishikaye ne gucyo.
Ubu ngubu suri hehe?
Ngomba kuna ndo umwana nakintu narinze.
Eh, ubu ngubu uri hehe mahoro?
Ubu ngubu ndi mu Rwanda, ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze.
Ye, komeza.
Mhm. Ubwo nkurikije ibyo nize nuko naganiriye n'abakuru n'abibonye.
Yego.
Akogera sahibye. Ari genocide yakorewe Abatutsi. Ari Abanyarwanda bose bari abantu bamwe. Ulo baza abazungu kuko abazungu baza kubacamo ibice bibiri babonye ko nta kuntu baza basubira gukora kubasanga abanyarwanda bunzi bumwe babana basangira ibintu byose bashyira hamwe nibura yeze ibisimba kazana bagateka inyama bagasangira hamwe babona ko nta kundi babasobora babacamo ibice bibiri ibice kuba bamwe babita Abatutsi abandi Abatwa abandi Abahutu. No, no, bigenze gutyo banatangira kwangana, ingangano ziratangira, niko abantu batangiye kwisana.
Ariko se mahoro, mahoro, wemera yuko abazungu aribo bisa abanyarwanda yo moko, nimba ari amoko, ayo mazina Abahutu batwa Abatutsi, icyo se ni igifurama, ni igifaransa, ni ikidage, ayo mazina ni uruhe rurimi?
Nemera ko abazungu aribo babigize nk'intandaro ya byose.
Ariko banze umbwire nibo uravuze ngo nibo bisa abanyarwanda Abahutu batwa Abatutsi, ni ayo mazina ni ikihe kirimi?
Aya mazina ariko nubwo tuyabora
ariko se kubica ku ruhande ni ikihe kirimi?
Ni kirimi ndumva ari Kinyarwanda.
Eh, ikomereze ikomeze igitekerezo cyawe washubije.
Igitekerezo cyanjye?
Mm.
Abahutu bishe Abatutsi.
Ni bamwe mu Bahutu bishe Abatutsi, ntabwo ari Abahutu bose.
Ni bamwe kuko benshi ntabwo bamwe abandi bari bakavutse.
Ah.
Nabo barakizwa bakabasobanurira abagiye bakadusobanurira. Niyo mpamvu tugomba kumenya amateka kandi tugomba kuyazira.
Yego. Nicyo gitekerezo wari ufite?
Nicyo ngicyo.
Yego. Urakoze mahoro.
Oh.
Bahati we.
Ndakumva.
Na uremera yuko abazungu aribo bise amazina abanyarwanda Abatutsi Abahutu Abatwa?
Yewe ibyo ntabwo mbyemera kuko ayo mazina ndumva ni abanyarwanda yo ngayo.
Aha.
Ku buryo rero njyewe ntabwo nemeranywa na mugenzi wanjye mahoro ambabarire, ntabwo twemeranywa kuvuga ko ari Abatutsi ari abazungu bayatwise, ntabwo njye twemeranye.
Kuri telefone kandi dufite Patrick. Patrick we.
Yego.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Wowe urihe Patrick?
Mu
karere ka Gasabo ni muri Kigali, umujyi wa Kigali. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Bono kuba ngo ni bijyanye n'ibitekerezo. No kuba ngo turabizi nge ubundi genocide yabaye mfite imyaka igera ku nko kuri 3 cyangwa 2. No kuba ngo byarabaye kandi hari abakoze genocide, hari abayikorewe, hari na noneho n'abayigizemo uruhare. Bo ni ukuvuga ngo ayo yose ni amateka bagiye badusobanurira, bakatubwira n'icyagiye kibitera. Bo cyane cyane bagiye batubwira ko genocide yateguwe.
Birumvikana. Ntabwo ari ikintu kituye aho ngaho, byo ni byo.
Yari yarateguwe. Nubwo wenda hari abagiye bavuga ngo intandaro ni indege, ariko ntabwo intandaro yabaye indege. Ni ukuvuga ngo yarateguwe kandi bigerwaho inashyirwa no mu bikorwa.
Yego.
bono kwa wenda nk'urubyiruko rwavutse nyuma ni nk'igitekerezo ngiye numva najya natanga mbo hari urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside numva noneho nkatwe ariko tugomba kugira uruhare rwo kubasobanurira
gusobanurira abandi
gusobanurira rwa rubyiruko ruri kuvuka rwavutse nyuma ni ukuvuga ngo hatabayeho wenda kugera kwibukiranya amateka yakibagirana
inkurikizi zikabizihe inkurikizi zabizihe twibagiwe
mbo ni ukuvuga ngo inkurikizi hari ukuba wenda umuntu yagira bya bitekerezo byiwe akaba yabibiba mu wundi muntu bikabishe ni gutyo gutyo ariko tugiye twibukiranya aho amateka yagize uko amateka yabaye byaba ngombwa yuko na babandi noneho bagira babyumva bakumva ko atari ngombwa yuko yo kugira ingengabitekerezo cyangwa se kuyibiba mu bandi
ese Patrick nkwibarije umushyitsi Bahati Remy ntabwo azu Rwanda yavukiye muri Congo wowe uri mu Rwanda nk'ubwo wumva kubaho kwe ari gute
bo ni ukuvuga ngo nimba ari muntu ari hanze y'u Rwanda ariko nawe yitwa umunyarwanda
yego
isaha n'isaha yashakira kuza mu gihugu ntago bamwirukana aho yaza hose cyangwa se aho yashaka gutura hose u Rwanda ni amahoro ntawamwirukaho rwose
ye Patrick urakoze
yego
ye Remy
ndakumva bwana Kamirindi
Patrick wamukurikiye uko ashoje avuga ati u Rwanda ni amahoro taha rwose aho wajya hose watura
namukurikiye namwumvise
urabivuga wiki rero
njyewe icyo mbivugaho kuvuga ngo u Rwanda ni amahoro nabishakira nataha ngatura ntabwo twemeranywa neza kuko ndakubwira nti we yavuze yuko jenoside yabaye afite imyaka itatu njye nari ntaravuka ariko kuva muri 1997 twakomeje guterwa dukomeza guhigwa kugeza ku gitero giherutse ejo bundi mu kwezi kwa 12 ku itariki 29 kiyongera kiratunyanyagiza umuntu yaba afiriye akaza kukwikira ahangaha warangiza ukavuga ngo amahoro arahari ni ntahe ngende ngereyo
niyo mpamvu udataha
niyo ngiyo kuko ndebye ibintu bituberaho hano hanze turi binyereka ishusho y'ibyakubaho igihe twaba tugeze
ye nuko nibutse abantu badukurikira ko turi ku ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira n'urubyiruko ruri hanze y'u Rwanda n'uriri mu Rwanda ku buryo bumva jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abo tumaze kuvugana bose n'umutumire ubwe bose ni abantu bari bakiri batoya cyangwa se bavutse nyuma yayo kuri telefone dufite Charles. Charles de we. Charles de Karori.
Ndabumva.
Wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri he Karori we?
Ndi mu karere ka Gakenke.
E karere ka Gakenke ni mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Nuko igitekerezo cyangwa ikibazo?
I'm going to go to the house.
Urashaka kubaza nimba barabangiye kwinjira mu Rwanda gutahuka?
Kugira ngo nyine babe nk'abandi.
Ariko nimba wakurikije ikiganiro Bahati Remy yavuze impamvu ze adatahuka.
Ubwo baba bafite
Umva.
Ego.
Wakurikiye uko Remi yasobanuye impamvu we ku giti cye adatahuka.
Eh ngo nubwo bahari bamutera ashaka kuba rera ari abantu ba ari nka ubaho amashyamba baba bari kugwana kagira ngo bari kumuvira.
Eh.
Byashoka rwose isoko. Kuko nta n'abantu hari n'abantu benshi bakunda kwitahuka ntibagire ikibazo bahura na.
Eh.
Mubakaho neza ntabantu.
Eh. Nuko urakoze Karori we.
Eh murakoze cyane.
Bahati we.
Eh ndabumva.
Hari abantu uzi batahutse mu Rwanda nk'uko Karori abivuga bariho neza.
Nabo nzi kuko ahubwo hari nabo ntumva batahutse bagiye bogera bagahunga.
Eh. Bonje barahunga vuba hangaha.
Bo harabo zenda harabo tugenda twumva kandi nanone yikurikiye wumva mu gihugu mu byukuri nta mutekano urimo yo wumvise abantu muri amya mu myaka nk'ibiri ishize hari cyangwa itatu bagendaga barohwa mu kiyaga bafatiwe mu mifuka. Biko ishusho y'ukuntu bimeze noneho rero nawe wareba ibiri kubera aho uri. Ukumva mu byukuri ntabwo afite icyo cyemezo cyo guhita utahuka cyane cyane yuko nanone uba ubasha gukurikira ukumva abo ngabo bageze yuko byagiye bibagendekera. Kandi nagira ngo rwose mbwire Sharire, ubuhungiro ntabwo ari bwiza. Umuntu abona mu gihugu cye hari amahoro ayahagirira amahoro neza ntabwo yaguma mu mahanga kuko ubuhungiro ntabwo ari bwiza. Sinzi rimba arigeze ahunga mbabarire, ubuhungiro ntabwo ari bwiza.
Ariko se Remi, byose nibyo wagiye ubwirwa kubera ko wavukiye muri Kongo uvukira mu buhungiro, ababyeyi bawe nibo bari impunzi. None se ko ari byo wagiye ubwirwa, wowe ku giti cyawe ukora iki kugira ngo ubone amakuru nyayo afatika atarayubwiwe?
Ibyo aribyo byose ntabwo nakubwira ngo kugira ngo umenye amakuru afatika n'uko nzigirayo. Ariko nk'ibi ngibi turi kuvuga ahangaha ibivugwa ku maradiyo mpuzamahanga na za BBC na za RFI, ayo yose turayakurikira umuntu akabasha kumva mu by'ukuri uko ibintu byaba bimeze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga. Nk'uko kandi nababwiye, Bahati Remi nari namusabye ko yemera kunganirwa na Dusingizimana Mari na Niyitegeka Beatrice. Duhere kuri Dusingizimana Mari. Maria we,
ndakumva.
Urahura komeye.
Ndakomeye.
Wowe uri mu yihe ntara?
Kubera yuko batari batugabaho ibitero twari muri za Rucuro, ubwo ngubwo batugabyeho ibitero turahunga turakererengana cyane. Ubungubu aho mpagarariye ubungubu tubaza abantu tubasanze b'abaturage, ubwo ngubwo bakatubwira ngo ni muri Masisi yepfo, tukabifata gutyo natwe ntago tuba tuhazi.
Ni mu ntara ya Kivu ya ruguru ibyo aribyo byose.
Ndumva gutyo nanjye nkabyakira gutyo.
Wowe ufite imyaka ingahe Mari?
Mfite imyaka 19.
Nawe rero wavukiye muri Congo?
Yego.
None genocide uyumva gute? Genocide yakorewe Abatutsi uyumva gute?
Ndiyo genocide yakorewe Abatutsi uko nyumva, murabyumva ko yabaye ntari navuka. Ndumva gutyo ku maradiyo bivugwa, nta kintu mbiziho kuko ntari ntarabaho.
None se ababyeyi bawe bakubwira yuko koko kwiyo genocide yabaye?
Yewe, ababyeyi banjye ntago turi kumwe, ntago nigeze nanababona.
Ni ukuvuga mwatandukanye ufite uri mu kihe kigero?
Imyaka 2 myenda ari mfite ubwo ngubwo uko byagenze, kuko icyo gihe nari nkiri umwana ntabwo mbizi. Njyewe nagiye kumenya ubwenge ndi kumwe n'umuntu wanderaga, ambwira ko iwacu bateye ibitero bagahunga njyewe babansizaho ngaho uwo muntu niwe wagize impuhwe arampungana iwacu ntabwo bari bahari ntabwo ubwo nigeze mbamenya
n'ubu ngubu ntabwo uzi irengero ryabo ntabwo uzi ishusho yabo
ntabwo ndizi
nuko uri ariko wumva ko u Rwanda ubu ngubu n'abanyarwanda kuko u Rwanda ntabwo ari imisozi gusa n'abantu igihugu burya n'abantu wumva ko abanyarwanda bibuka ku nshuro ya 25 genocide yakorewe abatutsi ujye ubyumva
ndabyumva
wowe se ku giti cyawe usibye yego nyine ugenda ubyumva gutyo koko wemera yuko abahutu n'abatutsi n'abatwa mu Rwanda bahari
yego
noneho no kwicwa kw'abatutsi ukemera ko koko byabaye genocide
kuko oni yabyemeje ubwo nanjye nuko mbyemera
ntabwo wabihakana
ntabwo nabihakana mbyakira gutyo nk'uko mbyumvise kuko ntarindiho
none se ukora iki kugira ngo utahe mari utahe mu Rwanda
ntabwo mbumvise
wowe ukora iki kugira ngo utahe mu gihugu cyawe nubwo utakizi utahe mu Rwanda
njyewe icyo nkora ni uko mu buzima ndimo kuva natangira kumenya ubwenge ni ubuzima bw'intambara nta kintu na kimwe nigeze mbona kinshimishije mu buzima bwanjye namenye ubwenge mbona duhunga ari intambara gusa na n'ubu ngubu tuvugana ari byo ngihagazemo ubwo ngubwo cyakoza kuko mumbajije ngo nakora iki kugira ngo ntahe icyo nakwifuza ni uko Leta y'u Rwanda yareka gukomeza kutugabaho ibyo bitero by'ubwicanyi ku buryo buri wese yaha buri wese buri mpunzi kwigirira icyizere ku buryo iyiyumvamo ku buryo rwose buri mpunzi yakumva ko itashye icyo gikorwa cy'ubwicanyi kitakongera kubaho nyine iretse gukomeza kutugabaho ibyo bitero by'ubwicanyi nk'ibyo mbonana n'ubu ngubu duhagazemo
Niko se mari biravuga yuko nimba uzu kwirukanka gusa uhunga ntabwo wigeze wiga
Kwiga nagerageje kubona amahirwe make yo kwiga ariko nyo twatangiraga kwiga ngo bahitaga batugabaho ibitero bakaza bakadusenyera udushuri twabaga twagondagonze tw'ibyatsi ubwo ngubwo tugaterengana mu mashyamba tugahunga haba habonetse nk'agatekaro ubwo gakeya twagize ngo turahungutse bikatugora kongera kwisuganya ngo twongere tubone uburyo bwo kwiga kongera kugondagonda ayo mashuri ubwo gucinshuro kugira ngo umuntu abe yabona n'isabune yo gukaraba se cyangwa n'ikindi kintu umuntu yakenera mu buzima ubwo bigafata igihe kirekire cyane ubwo tukongera tukajya mu shyamba tugashakisha imbaho tukandikaho ubwo tugasubira mu mashuri ubwo ku buryo nk'umwaka umwe umuntu yawudindiragamo akawuje nk'imyaka ibiri bigakomeza nka gutyo ndetse na n'ubu ngubu no mu gitero giherutse kugabwa ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12/2018 nabwo twari turi mu mashuri nabwo byagenze gutyo batugabaho ibitero bikomeye cyane ubwo amashuri yacu barayatwika tugenda tudindira nka gutyo ubu ngubu aho ntaringa ntagarariye naringeze mu mwaka wa 3 sogondere
kuvuga ikinyarwanda washoboye kwiga kucyandika
ye narabishoboye nuko bigerageza
reka noneho nkubwira igihekane umbwira uko cyandika Mbwira igihekane shwe wacyandika gute?
Sana hana wa.
Urakoze rwose Mari.
Namwe murakoze.
Yee, komera.
Dukomerane.
Yee. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Abdul na Sylvestre, nagira ngo duhere kuri Abdul. Abdul we.
Ah, naam.
Urakomeye
Murakomeye muramahoro.
Yego yego, uri he Abdul?
Ya nkuko mutangiye mumbaza amazina yanjye nitwa Nisabwa Abdul Seifu Agwero.
Eh.
Ayo ni amazina nkoresha kuri Facebook nkaba ndi mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba umurenge no Gahengeri.
Aha.
Nagira ngo nange mbaza mbwira Maria uwo nguvuyeho.
Mm.
Atangiye avuga ati u Rwanda rugaba ibitero aho bari aho muri Kongo sinzi nimba ari muri Kongo.
Eh ni muri Kongo.
Eh nagira ngo mbwire n'amahanga arabizi u Rwanda rurafata abasirikare rukabohereza kujya kubungabunga umutekano iyo mu mahanga iyo bawubuze. Ndumva u Rwanda rutafata risiki yo kohereza ingabo z'u Rwanda zishinzwe kubungabunga amahoro n'ikiremwa muntu guhungabanya umutekano w'umuntu aho ariho hose, sibyo? Najya ngo twumvikana bo ni bamwe mu bari gupfobya genocide yakorewe abatutsi.
Oya oya oya, aho ngaho wivangavanga ibintu Abdul.
Yavuze ahantu yatitse aravuga ngo
yavuze ngo iki
nta kuntu umuntu uzi ubwenge w'umunyarwanda uri kunyumva?
Ndakumva.
Ya kwikora agasebya igisirikare cy'u Rwanda ngo kirajya kubagabaho igitero.
Nimba bivuze icyo nagira ngo twumvikaneho, ntabwo ari ugupfobya genocide. Aho ngaho ntumubeshyere, ibyo ntabwo nanjye nakwemerera. Komeza igitekerezo cyawe.
Nagira ngo mbabwire yuko u Rwanda ni igihugu gifite amahoro n'umutekano. Aho bari hose bashatse bataha. Hari n'abatashi barimo guhugurwa babahamagara bakababaza bahora babakangurira gutaha. Nibatahe mu Rwanda rwacu n'amahoro. Ntawavuye mu mashyamba ngo atahe mu Rwanda ngo bamukurikirane, nta n'uwayigeze bamukoma mu nkokora. Icyo ni cyo gitekerezo, ariko ndagira ngo rwose tubyumve kimwe. Maria hari hose anyumve neza, ntabwo u Rwanda rufate. Thomas, nimba ubyibuka neza igitero ki abantu baherutse kugaba ibitero ku modoka zari zitwaye abantu mu karere ka mu ishyamba rya Nyungwe. Ibyo byose byaravuzwe, sibyo?
Buretse twumvikane. Ntabwo ibyo bitero ntabwo Leta y'u Rwanda yigeze ivuga yuko byavuye muri Kongo, yavuze ko byavuye mu Burundi. Niko Leta y'u Rwanda yabivuze. Warabikurikiye?
Thomas, tuvuge yuko abasirikare b'u Rwanda aribo bagiye gukaba ibyo bitero kuri abo banyarwanda kuri izo modoka z'u Rwanda.
Ibyo ngibyo reka tubivemo. Ibyabaye hariya mu ntara y'Amajyepfo n'ibyo ngibyo bindi byabaye mu ntara ya Kivu ntabwo bihura. Ubwo rero
Thomas, reka nongere nkubaze ikindi kibazo.
Ndakikwemereye, kibi cyanyuma ariko.
Hari ibisasu biva muri Kongo bigwa ku butaka bw'u Rwanda hari azagisenyi, sibyo? Hari ibisasu bimwe na bimwe bihagwa mu mezi yashize bigahitana ubuzima bw'abantu. Hari igisasu cyari cyava mu Rwanda kikagwa ku butaka bwa Kongo.
Icyo gisasu cyaguye ryari? Ndumva byo byaranshitse hari mu makuru, ntabwo byatugezeho.
Ibyo turabizi kamirindi rwose. Twebwe gusa nk'abanyarwanda turitonda, kandi mu Rwanda dufite umutekano. Nta nubwo tuzemera abazava hanze kuduhungabanyiriza umutekano, ahubwo nibatahe mu Rwanda rwababyaye n'amahoro. Murakoze.
Ese Abdu, ufite imyaka ingahe wowe?
Mfite imyaka 23.
Nawe rero wavutse inyuma ya genocide?
Navutse nyuma ya genocide, ariko narize, hari ibyo nagiye nsoma no mu byo twagiye twiga.
None wewe wemera ko genocide yabayeho yakorewe abatutsi?
Turabyemera cyane.
Oya, wowe ku giti cyawe?
Ndabyemera. Abatutsi barishwe, bishwe n'abana bamwe muri twe, mu banyarwanda bamwe muri twe, bitewe n'abazungu batubibyemo amacakubiri.
Aha. Ubu ngubu uritegura kwibuka gute Abdu?
Mbere na mbere nagira ngo mbwire abanyarwanda aho bari hose dufatanye kwibuka abacu bajije genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994, duharanira kurandura ingengabitekerezo ya genocide n'imizi yayo, dufata mu mugongo ababuze ababo. Murakoze.
Urakoze Abdu.
Sawa sawa.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho duhe nanone umurongo Sylvestre. Nyuma ya Sylvestre turaza kumva ubuhamya bwa Beatrice Niyitegeka. Sylvestre we.
Rwema.
Oya ni Kamirindi Thomas ariko twese turi kimwe.
Eh muri kimwe kabisa. Thomas.
Eh karame. Yego.
Baje ukura mutakuma n'umurongo.
Wowe uri hehe Sylvester we?
Ndama da ukya ko ndi mu Buganda.
Yego, ariko ronyo najye ubyibutsa abumva ijwi rya America je nubwo mba mbizi. Ntabwo abantu bose bumva ijwi rya America burya babazi ko ari huri. Haraba babaje ko kanya batigeze bakumva ikindi gihe. Urumva icyo nshaka kuvuga?
Eh ndi mu Buganda rero ngomba nanje arakabazo ngomba kwishura kiyumviro kanje.
Wowe uri umurundi ariko?
Yewe icyo mbona yewe mbona ko bazungu aribo bazanye amoko. Abazungu abo babiri niyo bapimye imishatsi abantu babapima n'amazosi. Ibyo bintu ni byariho byagizwe n'ababiligi igihe bakoroneza Afurika. Abantu kuva ku mwami bari abantu bamwe umwami agitwara, hama ababiligi baje gukoroneza niho baca batangura kuvuga abahutu n'abatutsi. Abantu ntibari babizi n'ukuri, bari babanye neza abatwa abahutu abatutsi bari bibanira neza barashingiranira abageni barasangira. Nuko abazungu baje bapimye amazosi ndafise n'isidi yabo bariko bapima imishatsi y'abantu n'amasi.
Niko Sylvestre we, ibyo ngibyo reka tuvuge ko byabayeho koko. Kuki mwebwe mu kigero cyanyu mutabyanga ngo ayo macakubiri muyashakire igisubizo aho kugira ngo dukomeze turyane dukomeze twicane? Kuki tutayashakira ibisubizo?
Jewe icyo mbona rero nuko abantu twosobora kwibanira neza uko twahora tukiyama ku kabi k'abazungu baje kudukoroneza badutandukaniza amoko kandi dusangiye.
Impamvu mubajije icyo kintu, impamvu mubajije icyo kintu, nge ntabwo numva ukuntu wakwihanukira ngo ugende uvuge ngo nafashe umuhoro banshutse ndagenda ntema abantu twasangiraga duturanye ndetse twashakanye twanashakanye. Nta muntu wagushutse, ni wowe wabikoze ku giti cyawe. None ibyo ngibyo by'abazungu kuki ukomeza kubigenderaho kandi ukiri mutoya?
Nukuri umuntu yatemye mwene wabo n'umuntu mubi rwose, umuntu yatemye umubanyi bana atatse ipfuye.
None n'umuzungu wabimubwirije?
Abamubwirije
n'umuzungu wabimubwirije?
Abamubwirije n'abantu babi, n'abantu babi abo n'abantu babi bakurikiranye cyangwa abazungu bakoroniza isi bakoze. Nayo ubundi umuntu mwasangiye mukaba mubana nacyo mupfa n'umubanyi wawe mubanye neza ugafata umuhoro ukamutema umva akatara kabi kanuka kandi umuzizi ubusa
na ngayo nguko rero
nambari do indege yo cyane nambari z'indege zo bazikorose bigahitana abantu byo cyabituma bibuteranya ugatema umubanyi wawe mubana atatse mukuye kandi ibyo bintu umva ari bintu kweri gutuma umubanyi wawe mukubana kandi ibyo bintu bivuye hejuru twari kubireka bikaguma hejuru hari umubanyi wawe mukaguma mwibanira neza mukaguma musangira kuko mwasingiraniye abageni mwarabyaranye ukaza gutema umubyeyi akubyariye ibibondo ukaza gutema umubanyi wawe mubana musangira kabisa n'agahe atatu mupfa.
Ndabyemera ko ari ishyano rinuka rwose Sylvestre we, urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umushyitsi Bahati Remi uhagarariye urubyiruko rw'impunzi z'Abanyarwanda bari mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twamutwaye umwanya turawiharira, ariko rero ubuhamwe bw'abantu, ibitekerezo by'abantu nabyo biba bifite uburemere bwabyo. Bahati we, ibyo turabyemera n'wo?
Turabyemera n'wo, ibyo bitekerezo nibyo.
Noneho ibi bitekerezo umaze kumva bya Abdul na Sylvestre harako washiraho?
Ako nashiraho Abdul nuko arahantu yarashatse kubesha bavuga kunga abantu bari ngo bahakana genocide. Ntabwo hakana ikintu utazi. Nawe ubwo yavuze yuko yavutse nyuma ya genocide kandi yuko yemera yuko byagenze, nanjye ntabwo nigeze mpakana yuko ibyo nabyumvise. Nkuko yabyumvise nanjye niko nabyumvise, ntabwo nigeze nyihakana. Ahubwo ntabwo niba kinyumva uze kumumbariza uti n'uwo nguwo mugenzi wanjye Silvestre nawe abaye nk'uko avugaho, iyo umuntu atenye umubanyi, iyo umuntu atebye ngo wamubyariye ibibondo, ni ikibazo gikomeye. Ariko noneho ahubwo ni ishyano ryaguye mu Rwanda. Niba ahubwo nyamubyeyi ko Jenoside nayo yumvise, ariko nawe aratekereza yuko ibyabaye muri 1996 yarabyumvise, ibyabaye muri 2009 yarabyumvise, ibyabaye muri 2022 na 2023 ibyo byose yarabyumvise. Wamumbariza uti nabyo ibyo ngibyo byiswe iki? Kuko niba umuntu afashe umuhoro agatema undi, n'undi agafata umuhoro agatema undi, ibyo byose ni ikibazo gikomeye. Ntabwo nigeze mpakana Jenoside, ibyo byarabaye ndabyumva, oni yarabyemeje. Ahubwo ibyo ngibyo nabyo niba njye nkurikije uko mbyumva, niba na Jenoside yarabaye, njye ibyo nabonye niba arigeze irenga nk'aho ngaho, ni ishyano ryagwiriye u Rwanda. Ahubwo we wambwiye yuko inkiko zibishinzwe nizibyemeza nabyo bizaba byo, njyewe iyo ngiyo nzaba narayibonye, nzaba narayibaze. Ubwo bwicanyi narabubonye rero, narabubonye uko bwagenze nangaha muri Congo, n'ubu nkibubona. Ntabwo ari njye kujya gushyigikira ikibi cyangwa guhakana ibyabayeho, niyemeje. Murakoze.
Urakoze Bahati Remi. Inshuti z'Ijwi ry'Amerika rero nk'uko naribabwiye, dutegereje n'ubutumwa bwa Niyitegeka Beatrice, bambwiye yuko ari ku murongo. Beatrice we uraho, urakomeye? Wowe ufite imyaka ingahe Beatrice?
Imyaka 20.
Nawe wavutse inyuma ya Jenoside rero?
Yego.
Wavukiye hehe?
Navukiye Iramba.
Subiramo?
Navukiye Iramba.
Iramba ni muri Congo?
Yego.
Nuko nawe rero u Rwanda ntabwo uruzi?
Ntabwo nduzi.
None se ku Rwanda ruvuga yuko nta mpunzi z'abanyarwanda zikiri, wowe wumva uri impunzi cyangwa uvura umunyarwanda uri mu mahanga?
Numva ndi impunzi iri mu mahanga.
Uri umunyarwanda uri mu mahanga?
Impunzi iri mu mahanga.
Impunzi iri mu mahanga.
Yego.
Icyo ni kimwe cya kabiri. Jenoside warayumvise nawe?
Jenoside narayumvise.
Uyumva ute?
Ewe ntacyo nayivugaho cyane kuko nari nkiri umwana, ntacyo nayivugaho kinshi. Uko muyumva nanjye niko nyumva.
Ariko ukemera ko yabayeho koko? N'ubwo ubyumva bwose wemera ko yabayeho?
Ndabyemera.
None se Beatrice, ko ufite imyaka 20 wavukiye hanze y'u Rwanda, ubu ngubu ni iki wabwira abanyarwanda kugira ngo bene ariya mahano atazongera kuba?
Icyo nababwira cyo ni ukugira ngo Leta y'u Rwanda igabanye kutwirukaho duhigwa bukware, maze tuyigarure icyizere tuzasubire muri gakondo.
Muri gakondo ni ukuvuga iki?
Mu gihugu cy'u Rwanda.
Niko se Beatrice, wewe wagiye kwiga ubwo ngubwo se washoboye kwiga?
Nabashije kwiga ariko zoranye cyane rwose, kuko batwirukagaho n'uko dushuri twabashaga kubaka bakaza bakadutwika.
Ese wowe na Maria ko muvuga ngo babirukaho, usibye ko na Remi yabikomojeho, niki kibabwira ko ari abasirikare b'u Rwanda? Hari n'umuntu wabikomojeho witwa Abdul, niki kibabwira ko ari abanyarwanda baza kubatera?
Icyo navuga cyo ntabwo nabivugaho cyane ariko njyewe nifuje ko bafashwe bamwe muri bo, kimegimanyi harimo na ba John Rose.
Bande? Ijwi rya Amerika. Menya Beatrice, tumutakaje ku murongo. Waruvuze ngo iki?
Ntabwo mbumva neza.
Nari nkubajije nti ni iki kibabwira ko ari abanyarwanda babatera?
nabwira cyo ni Sankara.
Sankara? Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndumva Beatrice tutumvikana neza, reka tube tumusezeho kandi tumushimira. Tugaruke kuri Bahati Remi, niwe rero uhagarariye urubyiruko rw'impunzi z'Abanyarwanda bari mu ntara ya Kivu ya Ruguru, ariko rombibutse yuko u Rwanda ruvuga yuko nta mpunzi ari Abanyarwanda ba mu mahanga. Niko se Remi?
Ndabumva, ndabumva.
Tugarutse aho ngaho inyuma gato ya ibyo nari ndimo mvugana na Beatrice, tukananirwa kumvikana neza. Abdul yigeze kuvuga ati ntabwo u Rwanda rutera Abanyarwanda, ahubwo ni igihugu cyohereza abantu kubungabunga amahoro ahandi. Mwebwe nkawe ku giti cyawe ubwirwa n'iki koko ko ari Abanyarwanda baza kubatera?
Bo ikibimbwira cyo nuko leta ya Kongo ijyana ibyivugira yuko hariya umupaka mu Birunga hari igihe barengera umupaka bakinjira. Ubundi kandi bagakoresha abantu babo, bari abantu bagiye bafite inanga bahuze muri za abo bakoresha baba mu ngabo za Kongo, bakaba babasha no kuyobya cyangwa se kuduterereza imitwe yitwaje intwaro ibahangaha bayimiriramo bakayiha ibikoresho bifashishije izo ngabo za Kongo zibumva z'ibyito byabo zibamo, bakaba ibikoresho bakabaha n'amafaranga. Ubwo ntago nahakana yuko rero aribo baba babikoze. Nuko bimeze, nuko guko bimeze kandi n'ukuri kwambara ubusa ntago ari ibihimbano.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro murisanga. Abanyarwanda bavutse nyuma ya Jenoside bayumva bate? Abari bakiri bato cyane iba babyumva bate? Turimo turaganira n'urubyiruko ruri muri Congo, Repubulika na Demokarasi ya Congo. Muzi ko Repubulika na Demokarasi ya Congo ari icumbikiye Abanyarwanda benshi bavuga ko ari impunzi, ariko Leta y'u Rwanda ivuga ko ari Abanyarwanda baba hanze kuko iby'ubuhunzi byarashize. Kuri telefone dufite Leonard na Alexi, duhere kuri Leonard. Leonard we?
Hello?
Urakomeye?
Nakomeye.
Uratangaza iki?
Eh?
Uratangaza iki?
Turashima Imana.
Wowe uri hehe se Leonard?
Ndi i Kigali mu Rwanda.
Yee, ugufite imyaka ingahe?
Imyaka 33.
Wowe rero Jenoside yabaye uri umwana. Ariko ubwo wari ufite nk'imyaka 8.
8.
Hari ibyo wabonye rero cyangwa wumvise bya hafi hafi?
Hari ibyo nabonye, hari ibyo naciyemo. Mbese ubwo nasaga nkuzi ubwenge. Ko nigaga mu wa kabiri primaire.
Nuko ubu ngubu se uritegura gute kwibuka Leonard we?
Ndabyiteguye neza. Insanganyamatsiko bashyizeho CNRG bakwibuka nyine abacu b'Abanyarwanda kwamagana n'abahakana Jenoside bavuga ko itabayeho.
Nuko hari akabazo se ufitiye Bahati cyangwa igitekerezo wamuha?
Bahati ni uwo wari uri muri Congo.
Yego.
Icyo namubwira cyo ni ukuvuga ko Jenoside yarahagaze, ingabo za RPF zarayihagaritse. Icyo namushishikariza ni uko yataha akaza mu Rwanda tukubaka igihugu cyacu.
Leona, urakoze.
Namwe murakoze.
Nk'uko nababwiye kandi turi kumwe na Alexi. Alexi,
karame karame.
Wiriwe urakomeye.
Nahuraho.
Yego yego, wowe uri hehe Alexi?
I Kigali mu Rwanda.
Ufite imyaka ingahe?
Imyaka 33.
Nawe Jenoside yabaye uri mutoya, ari kuza kenge gakeye. Mu yandi magambo ntabwo yari umwana utumutima. Ntabwo yari umwana utumutima.
Nago?
Ntabwo yari umwana utumutima.
Urebye nari umwana watse umutima kuko yari ifite imyaka 5, gutyo kandi umwana w'imyaka 5 urumva aba yahutse.
Oya, ntabwo tubyemeranwaho. Ibyo ari byo byose impamvu mvuze ngo ntabwo ari umwana utumutsima nuko imyaka itanu burya umwana ababona
arimo abatangiye guhumuka mu gatoya da
nuko ikomereze ku gitekerezo cyangwa se ikibazo
ni igitekerezo nshaka guha abo bana
muragana n'urubyiruko
n'urubyiruko turimo turubyiruko twese ariko urumva ko mbaruta bamwe murumva ko mbaruta bo bari bataravuka ariko gusa urumva ko mu by'ukuri abo bana barigishijwe bigishwa n'ababyeyi bigishwa byinshi mbega ku Rwanda na jenoside yarubayemo bafite amakuru agiye atandukanye ikintu rero nabagiraho nk'inama ni uko bataha bakava muri ayo mashyamba kandi numvise ko bamwe bagiye batandukana n'ababyeyi babo abandi ntago bazi n'aho baherereye ntibazi amakuru yabo ikintu nabagiraho inama ni uko bataha mu Rwanda ni amahoro bakava ni abana bakiri batoya bakava muri ayo mashyamba rwose ndumva bayo n'ubuzima bubi cyane
Ese ubwo Alexi nkwibarize imyaka 30 ubu ni ukuvuga yuko twavuga yuko warangije kwiga ubu ngubu ufite umurimo ukora ushobora kujya no mu nzego z'ubuyobozi uramutse ugeze mu nzego z'ubuyobozi wakumva ufite iyi nshingano yo gutahura abo bantu burungano cyangwa se urutaho gatoye
inshingano ya mbere wenda ya tumba izindi urumva abo bana ibitekerezo byabo n'ibitekerezo babashyizemo ababyeyi babo cyangwa nabo bagiye bahura nabo ni ibintu bikomeye cyane barabangije
ariko rero ibyo ngibyo sinzi aho bikwiye kuri ko njye nkurikije ikiganiro bavuze ntabwo bahakana jenoside baremera ko ari amahano baremera yuko ibyo ngibyo uri kuvuga babashyizemo ni ibiki
ndavuga ibyo babashyira mu by'uko babandisha u Rwanda bakumva ko mu Rwanda nta mahoro batagomba gutaha ni ibyo ngibyo mvuga naho jenoside yo ntago
oya Remi yisobanuriye ibye uko abibona ntabwo yavuze ngo abiterwa n'ibyo yumva we yavuze ibyo abona yego uko abibona n'uko abyumva ibyo ngibyo nibye birumvikana ariko rero ntaho yigeze avuga yuko yabiguye n'ababyeyi
okay noneho ubwo ngubwo wenda njye mbashije nko kugera mu nzego z'ubuyobozi wenda nkagira inshingano mu nzego z'ubuyobozi inshingano ya mbere wenda ikintu cya mbere nakora kubatahura kugira ngo batahe mu Rwanda ni ukubigisha ni ugukora kubakorera ubukangurambaga babwira ko mu Rwanda ari amahoro kandi nta cyiza cyo kuba muri ayo mashyamba yo muri Congo kwirirwa nubwo bavuga ngo ni abasirikare b'u Rwanda baza kubaburagiza ariko ntabwo babizi neza ko ari abasirikare b'u Rwanda aho ngaho hari imitwe myinshi inama rero cyangwa se inshinga nk'ikintu cya mbere nabanza gukora ni ubukangurambaga bwo kubereka ko u Rwanda ari amahoro ko bagomba gutaha bakaza gukora igihugu cyabo
yee Alex we urakoze cyane.
Urakoze cyane
mama. Yee. Noneho duhamagare Simeon nyuma yo duhamagare Frederico hanyuma twanzura iki kiganiro ndabasaba kuvuga utugambo tugufiya bavuga utugambo cyangwa utujambo sinzi. Ibyo byose turumvikana. Bavuga utuntu tugufiya hanyuma twanzure ikiganiro kuberako ndabona iminota igenda idushirana. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Simeon we.
Karame.
Urakomeye.
Ndaho ndashima Imana. Mwebwe mumeze mute?
Turaho turakomeye. Wowe uri hehe Simeon?
Ndi mu Rwanda.
Ufite imyaka ingahe?
Hafi 36.
Nawe jenoside yabaye uri muto ariko uza akenge gake.
Yego nari nza akenge gake.
Akantu kagufiya rero wabwira Bahati Remi uhagarariye urubyiruko ruvuga ko ari impunzi z'abanyarwanda mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Ikintu nababwira gusa ndabihanganisha bihangane mu bibazo barimo kandi mbabwira bakomere Imana, ibyo bari kunyuramo Imana irabibona. Icyo nabasaba ni ugusenga Imana izabafasha, kandi ibibazo bizakemuka nta kitarangira. Gusa nuko mumpamagaye iminota numvise ngo irarangiye.
Nakagaruka burya.
Nizere ko ubutaha wenda muzampamagara mufite umwanya urambuye, wenda nkagira ibitekerezo ntanga. Ariko nibihangane basenga Imana, naho ibibazo bizarangira, Imana irahari.
Simeon, urakoze.
Murakoze namwe, mugire ibihe byiza n'akazi keza.
Urakoze rwose. Ijwi rya Amerika, duhamagare na Frederico. Frederico we.
Preza.
Urakomeye.
Muraho cyane.
Wowe uri hese Frederico?
Nanjye ndi mu Rwanda.
Ufite imyaka ingahe wowe?
Imyaka 31.
Nawe wari ukiri muto ya jenoside iba.
Hanyuma twihuse ariko muri make. Sinibaza ko wenda mbere mugenzi wanjye asorejeho. Ariko nibaza yuko ibibazo wenda hari ibibazo abantu baba bitera, hariho n'ibintu wenda n'ibindi bibazo baterwa n'abandi. Hagati aho ngaho rero nkavuga nti urwo rubyiruko ruri hanze aho ngaho bakwiye kubanza bakareba inyungu zo kubaho ngaho.
Ese kuri guhumbagira? Kuri guhumbagira uri kwiruka?
Ndiko ndagenda mwamaka ngenda.
Komeza.
Nkagira ngo icyo nababwira ni ukureba inyungu ziri aho ngaho bari n'inyungu zo gutaha iwabo. Ikindi abantu bababwira, ibyo abantu bose bababwira, nibwira yuko kubabwira ngo hariho birumvikana, hariho abababwira ngo mu Rwanda nta mahoro ahari, yego abandi bakababwira yuko ahari, ariko bakagombye kumva yuko mu Rwanda ese bumva hari intambara ihari. Icyo ngicyo bagataha bakaza kubaka u Rwanda kimwe na bagenzi babo b'Abanyarwanda.
Frederic, urakoze cyane.
Asante.
Bahati we, twanzura ikiganiro. Reka dufatira aha ngaha. Frederic avuze ati hari intambara mwumva iri mu Rwanda. Bahati?
Halo?
Wumvise Frederic uko yanzuye avuga? Hari intambara mwumva iri mu Rwanda?
Ntabwo namubwiye yuko intambara iri mu Rwanda, namubwiye yuko iyo ntambara ahubwo iva mu Rwanda ikaza ikatuzamo. Ikindi kandi nongeye ndamubwira nti iyo bavuze abantu bapakirwa mu mifuka bagashyirwa mu kiyaga cya Rweru, abo ngabo baba bapfa, kandi ntabwo aba ari intambara. Nta ntambara ihari mu by'ukuri, ariko abantu barapfa.
Abantu imirambo yatoraguye muri Rweru nayo kugeza ubu ngubu byabaye amayobera, nta uzi aho biciwe n'ababisha baribo. Aho ngaho ntabwo twabitindaho. Ibyo ari byo byose, komeza wanzura.
Ibyo byose ni Abanyarwanda. Icyo rero namubwira, ntabwo mu buhungiro ari he umuntu yumva yarahasize. Ikindi nanone icyo gihe uvuze ngo hari ibibazo ngo umuntu ngo bimubaho ngo hari n'ibyo aba yiteye. Ibyo ngibyo bivuze umuntu akumva ubuzima wabayeho mu buhungiro, ukumva umuntu aravuze ngo ibyo bibazo ni ibyo witera. Nawe ubwo ubuzima arimo ntabwo wakwitera ibibazo. Wakwitera ibibazo se ngo bigende bite? Nta kibazo nta muntu witera. Kandi ntabwo umuhungiro ari heza ku buryo wananirwa kujya iwanyu. Igihe cyose wakumva ko iwanyu hashize nta kibazo wagira, ntacyakubuza kujyayo. Ahubwo jyewe ikintu nsaba ni ukorera mu Rwanda rwose yagarurira icyizere Abanyarwanda. Buri munyarwanda aho ari akumva yuko nta kibazo. Hari ugeze kuvuga ngo ageze mu buyobozi ngo yakora bakora ubukangurambaga. Ubwo bukangurambaga y'ahantu ameze neza burikora, ariko bavuga ngo hari ibyiza byiza hari, ngo ntabwo birirwa bashyiraho ngo icyapa kibiranga. Ntabwo umuntu wajya kumubwira ngo saha iwanyu hari amahoro, cyangwa ngo ujye kumuzana umufashe umugira itenge umujyane iwabo ngo hari amahoro.
Bahati Remi,
amahoro mu muhanda ntabwo hajya haba heza na rimwe zabaga bahabaye.
Remi, urakoze cyane. Ubutumwa bwawe ndumva bwumvikanye cyane, ndagushimiye rwose byimazeyo. N'abandi bose twaganiriye ndabashimiye, nabo tutashoboye kuha ijambo mutubabarire nakagaruka. Ijwi rya Amerika, murakarama.